You're with SBS Radio.
Masalo le teimi, o le tele o teimi e whaalongo ina i Samoa le whaupunga i Saolotonga o Tāpua Inga. E tele ina whaubinga ina o le Saolotonga e filifili ei se tangata i le Tāpua Inga e mulimuli peanga i ei. Ua tele ripoti inu umala alafanga ua whaietu la fono e fono ali i mawhaipule. Ma whaasā ina ai ni Tāpua Inga fau i te tonua ianu umala alafanga. O loo mana tua pē nai a inga na whaatama ia e le mālaia o lātou whale ma mea tō tino ina ua le usita ia le finangalo ali i mawhaipule a e whaialava a lātou fono tatalo ma nisi sa auninga wha le lotu. O le isi fesili i le Saolotonga le nei o Tāpua Inga. Whapefea le Saolotonga o se tangata e le a waiai i se Tāpua Inga. Se tangata e le talitonu i se atua ma le fia lotu i se asosā. Ai alue whangota, e alue golf, tāpolo, pē tēnisi, pē whainisi o ana whi au māsani ilona ainga. E wha pē whea le Saolotonga o se tangata Samoa. E le tari tonu wai i se atua, ma le lotu wai i se asosā. O se Saolotonga fo ile nā o le Tāpua Inga. Wha pē whea le whanau. E te tauana i se aia te tau o se tamaititia musu wai i alu i se lotu, pē alu rea o ngā asosā pē a whatonuina, poni sau ni ngā lotu, ma le Tāpua Inga o na mātua. E iei le keisi le whamasinonga i Vitoria. Na whaaulu ai se tangi e le vānga upuwhai le Secular Party of Australia, a ngai i le matanga luenga wa o ngai le se te teo Vitoria. O le mata upuna alia e mai se teinei titi a onga na ofu o na la ei e tu sai malana Tāpua Inga i Salama, i se aso e sili o na matua vevela. Ma na vaia e se tasi o whaia onga, le li o John Perkins, o ia foi o le peresetene o le vaenga upuwhai le Secular Party of Australia, o ia lea na whaauruine le tangi, o na ilona manatu o le whaamalosi o le teinei titi e ofu o na la ei i le neia so vevela, ua tu uina ilona saonga le mu i se tūlanga la matia, ma o se whainga lea lofa, ua so li ai, ana i a te tau. O le whinaunga, na whaoluina e le Secular Party of Australia, e le o iei se Saolotonga i le teinei titi, e ave ese ai nei ofu, e pei ona iei le Saolotonga le nā isi tamaiti o le aonga, i le asolava lea, ona o le vevela tele. O John Perkins, e pei ona utaua o le peresetene, o le vaenga upuwhai i le Secular Party of Australia, ma o se tasi o whaia onga. Na ia saunoa, e le ngata i le mata upu i le saonga le mua le teinei titi. A e tūla ia i Malaysi fesili, e sili atu ona tā ua ilona manatu. Pē tāla whea ngai ona whaamalo si ia se tamai titi, e tali tonu ma muli muli i le Tāpua Inga ona mātua.
They'd have some responsibility there to look after the basic welfare of the child. In this particular case, the welfare of the child was really at risk, but then there's, you know, there's a much wider philosophical issue about whether it's right to force a child to believe a religion, or whether they should be given the ability to think for themselves and make up their own mind.
John Perkins. O le mata upu i lea o ino talitonunga whaalelotu i a onga i au se talienei. Se ua lewa o na fetoso wa i whapautolo e loi i le vāo lotu mamātua e le māna na oi whaamalo siau na o oina ni mata upu whaatāpua inga pe whaale lotu i a lātou whanau i tutonua onga. Masalo o se vāenga ua tau fofoa i le mata upu le nei, AMC New South Wales nei, o leo foina lea o le mata upu le ethics o se lālā o le mata upu o le filosofia i tutonua onga ai le o vasenga po o mata upu po o le sona sa masani o nao foina i talitonunga wha le lotu e pei o le talitonunga Kerisiano, Pahai, Buddha, Isalama ma le tele onisi o Tāpua Inga o lo o foina i a nato le sona i se tonu a onga i le atunu a onga ia a onga le malo tu ia onga e kalesia ma lotu lava ia. Na sa anua le tamai ta iyo Tasneem Chopra o le te fono o le Australian Muslim Women's Centre for Human Rights. E whainga tā le mata upu le nei. O nai le ma whai e se isi ona whaatonu mātua po o amea e sili ona tā ua ia i lātou. I le ola tupu tupu wa e o lātou whānau. E au fi ai le mata upu le nei I le filifilinga pe ave a lātou whānau I se lotu pe le ai.
But I think it's one thing to be entitled to opinion, and it's a completely other thing to then try and enforce what you believe to be what is appropriate child raising behaviours or child rearing practices for someone who's not of your faith or of your culture. And I think when you talk about wanting to police how children believe and how children think, you're going down a very dangerous path of state control. Ultimately, of course, it's an individual choice. If they then decide to pursue that religion. But I think the way parents choose or to instill or not instill values is theirs.
Tasneem Chopra, All Australian Muslim Women's Centre for Human Rights. Ina ua fisilingi e telefoa le SBS, nisi e lava lo lātou tomai I mata upu le tulafono. Na faai lo ai, e nisi, le le lava o suesu e nga ia ia tatau o le whanau. Ai mai se lava I mata upu I tāpua inga. Na saunua Dr. Rene Barker o se whaia onga I le aonga whaalo ia I le University of Western Australia o loo whaataua I nā I āta taua tamaiti I tū lafonua le malo tele, tū lafonua malo se tete ma teritori, ato ai ma tū lafonua whaava o malo o. Ai na whasilingia Dr. Rene Barker le mafua anga o le maua John Perkins ma le vaenga upuwhai a le Secular Party of Australia Pe o awhai na ai lea ia ta tau male sa o lotonga le teinei titi, e muli muli ai I le tāpua inga o na mātua. Mausita ia tū lafono lea tāpua inga, e awhia I tū lafono I mata upu I la ei.
He makes an argument that the child is too young to consent, too young effectively to have a religion. But when we look at the laws and we look at the International Convention on the Rights of the Child, a child has a right not just to freedom of conscience, which is what he emphasises, but a right to freedom of religion. And what he is trying to do in this case is take away that freedom. Saying to this child, you are too young, well, I'm not going to respect you enough to involve you in this process, I'm going to make the decision for you, which is effectively what he is accusing the parents of doing.
Dr. Rene Barker, Ole Université, Paula Onga Faloia, Ole University of Western Australia. Aina Saanoa John Perkins, Ilona Manatu. Ele ma faye se tamaititi ona faye se filifilinga sa oloto I se tapua inga. O filifilinga umanei, e faamalo sia e o lato umatua, ile talitonunga umatua o ina e awala mayai, le manuia ile tamaititi.
If the child had to give consent, that would be correct, but I mean, whether you can realistically ask a child whether they consent, I don't know. I mean, these decisions are left to the parent. So I think that this is a case where the state and the parent have to look independently at what is in the best interest of the child.
John Perkins, atonu ole fesili lena, pe e tāla whengai. Le whaamalo sia e mātua. Ona ave a lātou whānau I le tāpua inga o lo oanga I ei. I le e whakasa, I le kāle sia whāpotopotonga ke risiano Samoa ai ei sau whānau. A matama I le teimi ua tasi, te le tausanga, e o le teimi ua se fuluma le valu tausanga le matua o le tamaititi. Ua tūtua tasi, ua avea matanga tamatua, ua mwhaio na pālota. Ae, I le taimi lea o loo I lalo le vaava inga le matua. Pē I ais se tūlanga, e mawhai ei ona whape mai, e le aise a ia a se matua, na te whaamalo si ai, lana whanau, e o I le a o ngā sosā, ma o I le o whaipese, ma o I le lotu I a sosā uma, I le tāpua inga a le kane sia whāpotopotonga Kerisiano Samoa. O le āsou tāwhi.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.